Ajino
Chibi
ah, mama bless me, papa bless me. Nilianza kana testy, I'm the bestie. That make me know jana bless. That make me know jana bless. Adada bless me, kaka bless me. Ukubini nikugumu inataka telesti. Yes I need more blessing. Yes I need more blessing. Messi Japani kiwafika universe. Play around ina wanangu kina boy. Leo ni mwendo wa suti na tie. Tunafura we well, unajua stress no money no star. Lo chino na minyana na mafansi kwa stage. Chino alimemba yo. Chino alimemba yo. Kuna muda natafuta minakosa niki check nyuma mama na watoto ndo nachoka aise. Na so kubwa ni doko toto mama zao nikataza toto zao wasicheze nasie. Kuna watu wanakuja pande zetu wanabana wanakunja wapunguze kasie. Gera momo mo blessi. Amna sema jemaze blessi. Blessy. No, 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 no. Blessy. Ah. Hey. Blessy. Hey. Don't you know Blessy?
Yeah. Mic check, 1, 2. Yeah. I know you ain't believe it, but it ain't over.
Still so, baby.
Naeza sema feel your pain, sema that's another story. Nila forget too many cause I never sorry. Na mambia tu mama bina dama meja ngoi. I just pray for the life, I just pray for the glory. Apa nyewe see your poor. Yo likizama dona ngoa. So kinone simple suliza lini ntaoa. Mziku many cause I ni kiacha mungu wa mentor. Kifupe mina mtaa babusha funga gandoa. Sebo na juliza vipi na kwa star. Mtoto wanataka pipi sasa ngobala. Kono tokea mina enda kashuja. Ile kisa mapenzi baba na kwa nakicha. So you better calm down. Sinona mina toto baba dam dam. Wanani kufu wanapisha na zam zam. Niko na swaga lafu mtoto wa daslam.
Maze, blessi. Hey, oh, blessi. No, 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 no. Blessi.
Bless up.
Hey, blessi.
Bless up.
Hey, hey. Oh, no, blessi.
Uja bless no man curse. Nobody can stop me. Kama sikujiamini mimi mwenyewe, nobody can trust me. Zina kujaga early in the morning. Baraka ni kama good morning. Amka, fungua mboni. Kama uhai basi ushapewa kibali. Sanuka, uja ninenea, washa ninenea. Wazazi wangu, manika. Sipatikani katika nyumba za kukemea. Kabisa, blessings do maana halisi ya uwepo wa Makini Joe. Makini flow. You already know. Kabla ujaandika usiku joy hapa Chima Cho. Wananielewa wakisikia karibu tena kwenye show za Joe. Kabla ujaandika usiku joy hapa Chima Cho. Wananielewa wakisikia karibu tena kwenye show za Joe.
Hey, oh blessy.
Asiri in the house.
No 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 no. Blessy.
Na chino wana man, chino wana man.
Hey, blessy.
Free Nation.